Akachika akokulonda kategeza nti omuwendo ogw'abalonzi mu ggwanga guli obukadde 2,608,000 1,291 wakati mukeeterekera akokulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Ku bano abalonzi abakyala bali obukadde 15,347,129 nga bebitundu 5.3/10 ate abalonzi abasajja bali obukadde 10,333,362 nga bebitundu 47/10. Mukwayama ne bannamawulire ku kitebe ky'akakiiko k'okulonda mu Australia mu Kampala, ssentebe w'akakiiko Simon Byabakama ategeeza nti kati bali mu nketegeka za kufulumya bukonge buli mulonzi amanye w'alondera. Ategeeza nti mu kiseera kino ebifo ebironderwamu mu ggwanga biri 573,000 mu byalo 712,214.
Kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi, abaami bali obukadde 10,333,362. Twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozese obuyinza bwamwe bwabaweebwa musemateeka. Mu biseera ebitali byawala tujja kuba tuweereza akapapula akatuyita voter location slip akali kamanya g'omulonzi ne polling station gy'agenda okulonderako, kwegamba ku lunaku lw'okulonda alina okusooka kwetoloola agenda ku polling station enu